We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive habitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani abandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge. Got to keep it moving. Cooling kani abandani abandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Balungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya pakali invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutifosi. Fama lavu visankale by force. No wanda bami komelani bondi 2 years. Iba mario bapaka pazedi 2 lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance kulive abitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani abandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge.
We don't judge, tipasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na muri sivinga munche. Mumuuze pario yake yenze che munche. Vinzoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila bose banaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Vitari bugacho sasingo. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ati vana mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance kulive abitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani abandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
Chaputa chalo
paman. I'm not like DJs.
Apa valetako na drama za nyumba.
Exclusive for Kwaza Music Blog.
Kuli maskereton manyumba paman. Nae rafiki datafono twinning ana muzu. Mr. Saga, let's go.
Sounds. The winter private school.